It's OIB. Stan PKs.
ZWAP.com.
Check. Watu inakala heavy day my high vibes. Magelo mumapedo kunyumba my good girls. Azimai wali noteka nyo yumwanae. Mokalibecho no napo ni mabendiai. Ni mabendiai. Mokalibecho no napo ni mabendiai. Ni mabendiai. Tama ule mutika peza azimai. Kukwada kumidiala kumazulo ni hai. Ukamupeza pabondi ati nilidry. Kuseni mwaka buanji kumazulo ni hai. Cash me a run and tinti limufwede de. Kunyumba ni precious but ikuno ni kabebebe. Sunday service kali please give me that scripture daddy. After service 10k la show you come kati. Watu inangala heavy day my high vibes. Magelo mumapedo kunyumba my good girls. Azimai wali noteka nyo yu mwanai. Mokalibe chono napo ni mabendiai. Ni mabendiai. Mokalibe chono napo ni mabendiai. Ni mabendiai. Mokalibe chono napo ni mabendiai.
Ti mabendi ako chito panga sefede. Easy bows ama tem ti mtuesheni. Flesh looks imi sango ndie zina. The one selected we jema na china. Pachipande aka mwana kaulemu. Pamene ni babosha mumutu nilikwemu. Oh dear, he's a boy in the club. Ni vela monga coach kama nome we sabu hey.
Watu inakala heavy day my high vibes. Magelo mumapeto kunyumba my good girls. Azimai wali noteka nyo yu mwanai. Mokalibe chono napo ni mabendiai. Ni mabendiai. Mokalibe chono napo ni mabendiai.
ZWAP exclusive.
Ni mabendiai. Mokalibe chono napo ni mabendiai. Azimai kava posha moli buanji. Batitika kumana machika tihelo. Nambuyo hiri runga ilo zipa matelo. Kafunza stena used to a prayer like say Jonah. Nalaka pampa minanga kashi. Type ni range elo twin and tumabasi. Kama ilekelela denia panga ma waves. Bagai basa na te humo kitate live.
Onache mubili weka weka che. Akunenga popene hosa leka che. Pose your body fine mandi when you glove. Let up again, you make a place I know to move. Slay queens, they try but they can't fit. You a lot, they try but they can't fit. Zero to Zala, we mwandi wa pesha mita. Tongwa tishani, we ukafika.
Watu inangala heavy day my high vibes. Magelo mumapedo kunyumba my good girls. Azimai wali noteka nyo yu mwanai. Mokalibe chono napo ni mabendiai. Yeah, wanje ha. Eo siva kamzi. King Jera. Yeah, Zed. Bamax. Ricky Master, yeah.
ZWAP.com.
Manager Zico, I see you.
Zico,
ah, that was a beat, catch him fight.